人生给我
nimetafuta mapenzi kwenye nyota, nikatafuta kwa mwanadamu, lakini sikuipata kweli, ila kwa Mwenyezi Mungu pekee.
Your love is true, your love is pure, your love is sweet. Oh my Lord, oh my Lord, your love is great. Love is true, your love is pure, your love is sweet. Oh my Lord, oh my Lord, your love is great.
Mola wangu nilikuwa sina amani, moyo wangu ulikose hata subira, nilianza kuyatenda yasiyo halali, kasahau Mola wangu yeye halali. Echa yangu kusaliti yako mapenzi, uliona vyema unishike Mwenyezi.
Echa yangu kusaliti yako mapenzi, uliona vyema unishike Mwenyezi. Your love is true, your love is pure, your love is sweet. Oh my Lord, your love is great. Love is true, your love is pure, your love is sweet. Oh my Lord, your love is greater.
Nilihisi kama nimetengwa na ndugu, nilihisi kama nimetengwa na dada, walimwengu wamekosa pia upendo, kila siku nililia kwa hayo maneno.
Ila Mola ulisimama na mimi, kwa milima ulipandaga na mimi, kwa mabonde ukashukaga na mimi, kwa mabaya ukakuwaga wakili.
Your love is true, your love is pure, your love is sweet.
Oh my Lord, your love is great.
Love is true, your love is pure, your love is sweet.
Oh my Lord, your love is great.
Your love is true, your love is pure, your love is sweet.
Oh my Lord, your love is great.
Love is true,
your love is,
your love is pure,
your love is
sweet.
Oh my Lord, your love is great.
It's out to the chombo, yani hisi za kweli. Let's kill. Nakuona mwanangu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. I'm out.